Abaana abiri mbabiri ababadde bawangalira ku nguudo mu kibuga Soroti babudaabudiddwa mu bbanga lya mwaka mulamba era ne baddizibwa bazadde baabwe nga bano baava mu byalo eby'enjawulo mu Bendobende ly'e Teso, Karamoja, Lango, kw'ossa ne Bugisu. Enteekateeka eno omeddwamu omutwe ekibiina Kiteeso Children's Development Foundation era ekyakazibwako erya Freedom Boys nga kikolera wamu n'ab'obuyinza mu kibuga Soroti. Omwaka guno abaana abasinga babadde ku nguudo zetu Soroti bava mu disitulikiti ya Amuria so ng'omwaka ogwedde abasinga bava mu disitulikiti ya Kalachi. Ku baana abiri mu ababiri abaddiziddwa bazadde baabwe baana babadde bawala ate nga 18 be balenzi. Mu nteekateeka eno abaana babanguddwa mu kubudaabudibwa ne bayigirizibwa emirimu gy'emikono kw'ossa abamu okuddayo ne baddayo okusoma okuva mu primary ne bayingira ne senior. Ekibuga Soroti kitegeezeddwa nti kyasanze okusoomooza ng'abaana basoba mu 18 be bali ku nguudo ng'omuwendo guno gwekubyamu emirundi esatu kw'ogwo ogusobola okutwalibwa mu bifo gye babudaabudirwa. Musa Oroma, amyuka omubaka wa gavumenti mu kibuga Soroti, ategeezezza nti ekizibu ky'abaana ab'oku nguudo kyeyongedde nnyo era kiteeka obutebenkevu bw'eggwanga mu katyabaga kwekubiriza bazadde okwongera okunnyikiza kaweefube w'enkuza y'abaana awatali kufa ku kikula kyabwe olw'okuziyiza embeera eno okwongera okubijja.